dowladan uu soo agaasimay maktabka dacwadda deegaanka Hawaii ee wilaayadda Islaam ee Shabeellaha Hoose ayaa loo qabtay ganacsatada ku nool deegaanka Hawaii ee wilaayaddaas. Dowladda ayaa socotay muddo 8 maalin ah, islamarkaana waxay ganacsatadii loo qabtay ku qaateen duruus kala duwan oo muhiim ah. Gabagabada dowladda lagu soo xiray ayaa waxaa kasoo qayb galay marti sharaf kala duwan oo isugu jira odayaal dhaqan iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Ugu horreyn, mid ka mid ah odayaasha dhaqanka deegaanka Hawaii ayaa ka warramay dowladda loo qabtay ganacsatada.
Aada uu qanacsanahay, waa deero badan la qabtay hadda ka hor. Deeradan si hore waa ka duwan tahay tan qanacsanahay ganacsi oo tan dadku shuruudiisa iyo wixii amanaha oo wixii waxyaabaha la kala gadanayo sida dollarka iyo cash la kala wareejinayo hadda wax badan ka faa'iideen si hadda ma sheegeen oo ay ku cadeeyeen. Markana waa ku qanacsanahay deeradan in abaar socoto oo markasta socoto waa ku qanacsanahay taasa aan jeclahay. Waxaa kula talinaa deeradan waxbarashada muhiim u ah in tan iyo wixii ku socoto oo manaha ka sii dadaal badan leh.
Qaar ka mid ah ganacsatada dowladda loo soo xiray ayaa ka warbixiyay waxay ku qaateen dowladda, iyagoona wilaayadda ka codsaday in dowladdan oo kale lagu soo celceliyo.
Kumali asaasiyaat albaya dowladda sideed muddo oo noo soo tasjijiray oo dacwada baray. Duruustu waxaa ka mid ah aayad ilaahay subxaana watacaala oo ku hadalay bayada waaxala allahu albayca waxarama riba. Aayad kale, yaa ayuha aladiina aamanuu laa ta'kuluu amwaalakum baynakum bilbaadili ila an takuuna tijaaratan can taraadi minkum. Aayad kale ah, waashhiduu idaa tabaayactum. Bayaa kala duwan oo ku saabsan muminta ganacsiga aa kamid ayaa kheyr alaa siiyo mujaahidiinta kor adax ka yeelo, sidoo kale inay dowrada sidaan noogu wadaan ayax jeexeen.
Muddooyinkii dambe, maktabka dacwadda ee wilaayadda Islaam ee Shabeellaha Hoose ayaa sare u qaaday dowraadka diiniga u qabanaya bulshada ku nool deegaanada degmooyinka dhaca wilaayadda Islaam ee Shabeellaha Hoose, kuwaasoo sare loogu qaadayo aqoontooda diineed.